one and only Ali Kiba. He got a nice story to tell y'all. Y'all ready to listen? You better be. The whole East Africa, the whole world, come on!
Kulina mi unanipenda sana, nikusaidie. Roho yako inadunda ukiniona, nikurumie. Kwa mambo mengi uliniumiza roho, kwa uyaonayo. Tabia yangu pia ilikuvutia, ikawa ndo hivyo. Kama dhumuni likuwa mapenzi, kupendana kwa dhati, it's not easy. Kuna wazushi na wanafsi kuhizi, mapenzi ya kweli, bila iridhi. Na minadhani, huku na mini, kwa yangu imani, sema na mimi bas. Na minadhani na, huku na mini, kwa yangu imani, sema na mimi bas. Hadithi na hadithi la hadithi leo, hadithi na hadithi ya hadithi tango mbojo. Hadithi na hadithi ya hadithi leo, hadithi na hadithi ya hadithi tango mbojo. Hadithi na hadithi ya hadithi leo, hadithi na hadithi ya hadithi tango mbojo. Hadithi na hadithi ya hadithi leo, hadithi na hadithi ya hadithi tango mbojo. Dharau na matusi yote nilivumilia, wakiwemo marafiki wote wakishuhudia. Heshima ya mapenzi pale pale, japo hujaridhia. Ugomvi wetu faide usiwape, waliodhuria. Kama kupenda ni dhambi, ni basi, narudi zangu kwa Mola niombe radhi. Kwani nahisi kama mimi mkosaji, niliyependa kwa mtoto wa kijiji. Na mimi nadhani, hukuniamini, kwa yangu imani, sema na mimi basi. Na mimi nadhani da, hukuna mini ba, kwa yangu imani, sema na mimi basi. Hadithi na hadithi ya hadithi leo, hadithi na hadithi ya hadithi tango mbojo. Hadithi na hadithi ya hadithi leo, hadithi na hadithi ya hadithi tango mbojo. Hadithi na hadithi ya hadithi leo, hadithi na hadithi ya hadithi tango mbojo. Hadithi na hadithi ya hadithi leo.
What's my baby? Yo, was a lost princess that I never knew, who came to me. She never disagreed, for the love she gave so easily. What I want for us, just to be a family, to be with you forever, last till eternity. Sometimes I think, why it's all a misery, in spite of losing you, and losing all my dignity. You are the only one I need. You're always gonna have my love, be a part of me.
In the records. Okay. Oh shit. Alec Hughes for real.